me, me want be a kid. My dada, me want be a kid. Bishankasi, me want be a kid. We mwagashi sham wagami bombe. We mwagashi sham wagami bombe. Mwagashi sham wagami bombe. We mwagashi sham wagami bombe.
Watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Tokeni watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Makofi. 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 Acheni nilewe. Acha nilewe. Niacheni nilewe. Acha nilewe.
Kiumbi leo.
Hey!